si chacha lakini msupu umeweza umenibamba
nataka kila mtu akwe loud.
Karibuni guys, welcome back. And we are having our guest, our first guest actually. He's
yes,
a very upcoming musician.
B.I.G. guys.
Wagwan, it's a madman, yeah? Skill you. It's your boy Elanja, yeah? Thank you for having me, man. It's a pleasure, man.
I
used to do like entertainment tour high school and it was the biggest time of my life, bro. Like maybe kuna kanyaga tu ile stage na skia bro coming in mongo na skia tu na shuka stage hata usemi hai
bwana bwana kuja kuambia hai
kujiwa stage
wewe ni nyoka but hiyo tutaonya behind the camera watu usemi nyoka acha nje kwa kutisikia but it's okay ushaanza kujisikia
but
hapana. But it's okay.
So for another day, sure. Like in, me have been a dancer for life. Me a dancer, do you know? See, but for now I'm focusing on music, Afro swing. Like on a project, an upcoming project in an album actually, about 14 songs in August. In it was Kim Kurutu.
Nasema
ku date kana hiyo ni ngumu. Yeye ni kama Gorana mzee always kwa date moja. Yeye ni wongo.
Sasa una suggest nini? What are you suggesting?
Hata dem haizi kwa na boy moja.
Anaweza.
Wewe nani alikwambia?
Anaweza. Wewe sema mademu kana
shape
kwa. You listen.
Mimi kama mama wao. No, wa complicated.
Zee, lakini nikuulize. Where do you go on a date? Umekana na boy ile kwa. Utakuwa na dem saa hii but the next minute hako naye bro.
It's very few, bro. Demi wako kama uko na yeye.
Kama uko na yeye.
Hey, mimi nani sasa kwa story. Otherwise, sasa sijua wasichana wenyewe wanasema
nini. As in honestly, me si get concept in we are mademo wako different. Nugget. Like, see hata wata wako different. Iyo concept ya lazima uko na boyfriends wawili.
As in, okay.
Siti lazima.
Siti lazima.
Mademo acting nikawa kwa single.
That's why niggas in internet. Niggas.
You've seen it before. Atana mambo ya kuambiwa.
Wait, basi ya wasichana.
Oh, wasichana. Semini wa. Speak.
Sema.
Tumangelea wasichana in general.
See, like we are saying, you say. Wasichana nyo nina kuanga nao.
Hey. Hey. Sema hivo.
Single.
Speak from experience.
Usiseme.
Mademo.
Don't general.
But Nazizi, watch out to be honest. Tell me you may date. Of course, you may cheat. Onge ukweli.
Sijawahi
cheat.
The only time nishai kwa close ku cheat. Hata haikuwa close.
Zizi, hata
haikuwa
close.
Zizi, acha niwaambie story time. Ni juu, concept ni weird. Niki explain story Dr. Get. Sasa nikiwa high school, nilikuwa na date some guy. When we were dating, alafu nika find out alikuwa na see someone else tukiwa na yeye. Sasa nikimwacha sikumwambia, nilirudiana na msimu mwingine. That's the only na block.
In high school lani hajoi experience.
So mimi like that's the only bad thing I've ever done. Honestly,
you teach at
what time tunaacha tu kuongea?
Yeah.
High school. It was very weird time.
You just Oh, and an investor in here, like, hey. Now, what for different schools, bro?
But story is same.
Bro, I'm going to go to high school.
Mambo ni life.
But high school, me look for some time to get funky and shit. Me look for some season. Me at that, one is so nice. Lies is going.
Siburu ni tanyoka.
One lies is going.
Siburu ni tanyoka.
Crazy. Now, after that, tutampata na msi mingine uko like.
Mina kushua, kuna time fulani nienda zipamu. Nipana my boys nini tunakata tu. Alafu sasa, kijana fulani akapata na nadie. Sindio, wakena wakapotea msi, walipotea like wana, wakirudi.
Na wamepata na?
Wamepata na tuwapu kwa club. Wakirudi, dema nasemaje, ati, I have a boyfriend, but tonight I think I'm going to go home with your friends. Collect,
bro.
What the fuck? Yani even though na movie kukuinje.
Bro.
She used to come back. Now, like, who them are you follow through?
At the end, I was trying to
hit. That's your
girl. That's
your girl. Personally, I think the girl group I am out with, I don't know.
Okay,
but kuna mse anienda na wewe home.
Bro, the shit you just go do, okay, and that to share, bro.
akifanya vitu zenye nyinyi mnafanya
unajua tumebonga kwa club. Umemteka, then niko like, are you single? So mimi naambia yeye hadi mimi siko single ni nini.
So single
mimi niko single, mimi I've been single for a minute. Mimi today kuna hala isa atelanja. Lakini azin tumetoka donda manchis nini tukaenda oh nini nini. Eh asubuhi niko like mimi si acha mimi smoke up. It's at around 7, bro. Aliambia ati any boy wangu niko like the last time I called, bro, ulisema uko single, bro.
Say exactly alikwambia like ako in a relationship.
Eh, umesema at the beginning tukibonga alinimuuliza you single, akaniambia yeah she single, me I'm single. Eh, tukatoka nini lugha. Asubuhi. It's like something else una.
But those things happen. I don't know. I think 2019. Wait, yeah. 2019, I'm going to start to proper. Chana is a trap to Kanyumba and Kakonyagi.
What is Kanyagi?
Ah, I'm a ringo, anyway, sir. No, no. I'm going to go to the 18. Mwamunge ude ako 24, huku jana ako 19. But still, huku jana alipeleka home.
Huku jana alipeleka home.
In the morning. Yeah, sure he's 5 years older than the girl. In the morning.
Akiwa kilesa.
I see your story.
Akiwa kilesa ni ude maniko class 5. 6.
Jana 5, 6. Ilikuwa so crazy, but sasa mi hiyo time nili black out kwanza, hata sikumbuki hata vile tulifika. But in the morning, nasikia dema ana shout, like, tulikuwa kwetu, so, kuna room ya kwanza hapa, ya pili, alafu, choo iko opposite ya room ya pili, unaelewa? So, dema alikuwa ameingia washroom, mi niko kwa hiyo room ya pili. Hapo kwa simu, na boyfriend wake. Ati, babe, I'm so sorry, I left you in the club, sijui nini.
Oh, my God.
Like, what the fuck? Yani, dema alichiboyo na kijana mwingine. Nakata boyfriend wake kwa club.
Uo boys wako 19 the hell?
Uo boys alikuwa 19, ilikuwa 29.
Anyway, uo boys wako na luga basi.
Yo stuff ilikuwa wild. Mi sijua na kitu kayo maisha.
Mi niko so intrigued actually.
Iba tume, Julia. Nipe ni ende njua.
Shall we talk
to you? This guy is playing music.
Kuna audio hapo kasi. Ama uja record.
Nilikuwa namuuliza kama amerekodi
kwa nini
unarekodi. Hebu mniambie. Kama umetupa rada ama nini?
Nini lunch?
Unarekodi the whole time na bado mnaongea ufala. Nita pozi.
Yo broko aje. Niko mimi.
niko trap na ngeu
guys
tumeanza kuwasha golden kama 50 mahedi ni hb
jongo kwa wale
scope 50 na leo kama
She only like real solid type of shit, bro.
Yes.
I don't ask you, my family could like, wow.
Yeah.
And then me actually like to be a neighbor. She used to be the type of, the type of, kwanza anapenda look, mi napenda dima, napenda look, bro. Mi ka upendi look.
Kaburu unamanisha.
Labda ukwe mrembo.
Kaburu unamanisha unatulike. Nasema tu.
Ah, for sure, for sure.
It's a characteristic, the
job.
Anapenda look na si, si easy regular man.
Eish.
Ni demadi anaweza toa mwana, as in, unaweza leta mwanaume na kugenga luku hapa na ulete huo dem.
Sinata mtoa.
Ude mwana outclass.
Ude mwana ashatwa, ashatwa.
Hapo Kenya?
Hapo Kenya, hapo Kenya.
Basi imetanzo mtu nikuwa na fikiria.
Hey, ulipo chanzo kutafuta wewe? Mungie huu ni nami.
Ana daily story ya nyoka, nini ni nyoka?
Ah, zi, 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 zi,
zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, zi, Ninjaka, mi ala sijei wa ninjaka.
Pause, nilisema. He or she is a 10, but ninjaka, so ni a million. Oh!
Like, what is the win, bro? Si wata,
Ninjaka mrembo, bro, mrembo, bro.
Asi ni mjaka by association.
Akona ni mrembo, bro. Ten, like, out of 10, I want it out, bro. Want it out, bro. Ah, I want it out. But like, then she's like, I'm polite, si mambo mo. Then mi spendangi day man, anapenda kubonga na wanaume sana.
Wallahi,
yes, that's a good story. Mo na madem. Wallahi, bilahi. Me, as in, yes, what I chew, but bro, after 2 minutes, bro, me.
I think you're not double sided.
You need double standard.
Yes, Jakarta, but miss, wallahi, miss Nangas. Me, na madem. I did the last time to the end of Dunda. I mean, you're going to say, I'm going to say, I'm going
to say,
yeah.
Guys,
I'm going to say, mambo mom na madeni sana
but hiyo set up yenye tulikuwa tumeka haikuwa yako
wongo hakuna kwanza mwalimu mwanaume ati environment hakuna
environment si tulikuwa tunapiga story
ndio mama Eva na unamdai unamteka hata ukoe wapi bro hata ukoe hata church utangoje urushe hiyo sadaka na kutoka nje na uende kumkatia for sure like lakini sasa like mimi sina ngama mambo mom na madeni so mimi na not try to get as it's in a try me not die in a day to get that back like I need to get that back the energy back was it this story of bonga na wanaume sana tunaingia dunda dem anatokea na as in kabla mfiki yote mwenye mnadai bro nikame kwa bartender kwa hiyo
game
kia pose
jamada jamada
skia
yes unaweza but hadi mimi naweza pita hivi ndio kila mse but bro the amount of time you giving to this niggas bro hiyo ina matter bro
na sasa kama ni
nikulize
the first
when demi yangu upate nipatane na dem nimpatie more than bro 2 minutes najua utakuwa ume jump
mbaya of course kwanza unajua mademo anachifanyanga ile like mademo anachifanyanga ukishatoka hapo sasa akuongelesha amekatuni
nyamaza atiame like bro
amekatuni mwanamzanimba
Unaonanga
maboi wakiendanga ati mko club na sikia eh acha niende kugote like bro
Everything that nafanya in that no. stage me for you spend time no, pamoja yeah, exactly, unaelewa
si ati
unaenda kukana wasee ngine mbona si ati na validate ati
mimi ni ngine ngine zizi na listen
the way she going to say hi
yes
not like yeah.
listen,
listen,
listen, listen.
Like, it's not a bad thing she may have fixed
this thing that I think where is she like going kukana wao I'm not going to stay with them like I'm going to say hi
je basi where dem yako anaweza kukasirikia upatane na old friend mwenye
bro, mira nessa
boca ainda. Que isso aí, galera? Que isso aí, galera? Mira,
mira isso aí, isso aí.
Anaweza toka
hiyo. Yeye DM ni shade date. Ungemzen bro. Ungekuwa naye
club. Let me avoid
man. Ana gotea wasee. Bro, gotea DM for more than like ukaina more than 2 minutes like. Atakuliza. Na the next thing utampata club nyingine bro.
Eh, mimi
swat wangu.
Kwanza
nikatia kae.
Mimi nikatia cheese.
Zipi Kenya mimi nimefanywa.
Basi ndio
so na attract your type.
Zi, na na.
Sasa una attract your type.
Mimi ambaye nimefanywa personally ni like nimeenda place like nienda event ya ile ya NSG. NSG nilikuwa NSG.
Watch from here.
Eh, sasa nilikuwa pepo na X1. Si ndio? Sasa nikiongelesha.
Sema BC but sawa.
Kisi mbona, si nyekso, ok, nimi, sa, like, tumechilibi nini, rafiki yangu kutoka primary school, alikamu kumisali.
Nimbe?
Obviously.
Ok, sorry.
Sa, amekuja tunongea, tulongea for like, 5 minutes.
5 minutes.
Unaona?
Si ni mingi, exactly, ni mingi, skia, tumongea for like 5 minutes. Ude malikuja kaniambia, mi ambia mtuto kisu. Wala,
you get.
Aliambia tu,
Sisi
hapo kanishike
tena. Sisi hapo ya machizi.
Ni sort so.
Yeah.
Na tukatoka tukaenda juu yake.
Sisi ni kukata machizi. Ni as in.
Actually mimi niko na swali. Do you think you guys are the cheese in the relationship?
Mimi personally no. Nah. Mimi si cheese ni ovyo. Especially like hata nikiona shida siwezi anza kunini. Ati
kuna machizi.
Personally mimi na jale kuna cheese.
Una cheki.
Mimi sisi like with me I'm being honest.
Yeah. Cheki na best of them
good. Eh. Ni mbona? Usi chizi wa shout. Unataka
mwenye unauliza ni nini anakushow, but bro msetu amekae anakaa hivi anasema wacha nianze kuropoa kwa bro. Anakati hivi nasikia aya Elanja ulikuwa eh eh na tasiri tu umelala bro na mkia tu kelele.
Mimi sina nguvu ya mademu
na sisi bwana bwana is the greatest bro.
The prettiest shorties are the creams.
Apa na crazy is like bro.
Apa na you know ina kwa either she's pretty or she has a good body or she's crazy.
Yeah, tell
you. If she's pretty she has a good body she must.
No, she's crazy. Lazima lazima kuna kitu.
Lazima kuna kitu.
Me I'm telling you this.
Kuna ngade perfect.
If you guess a guy who's not going mad about you unasema
hakulai.
Exactly my point. But if we go mad it's another thing.
Achini mwambie.
Hey, you're madness.
It's true. I love for pillar stuff.
I'm just getting them, yeah.
Ah, go there. Go there to one quirky stuff.
Hey, but then you're a madness. Hey, don't try
to run. So, kuna wengine, kuna wengine, last month survey stuff. This stuff in a new manga, but kuna wengine, kuna vile na kuropo kia na shida zake. Go jaribu mwambie zao.
Exactly. Anakuwa kapa. Jaribu. Sheo, bro.
Anakugaslight. Ama, either anakugaslight, ama anaanza kuwa victim. Anaanza kulia, anaanza
exactly. Utapata, utafanya hivyo.
Okay, imedefend the game yako.
Akuambia sijui, akuambia ati, what's my name, didi. Alafu wa mtulie hivi, after 2-3 years, unapata good day, mameanza scream of feelings, sijui zimetoka. Ati sijui, no mpati attention, ikamba, like bro.
Sijui nataka attention.
So pointienu
nini. But someone had to pay attention, ulikuna, we ni nyoka, ule ni nyoka.
Wee, acha kuibaba nene, we ni nyoka.
Ata sima ulikuna, we ni nyoka. Like, dema nafanya tu makosa. Genuine.
Yeah. Sindio?
Lakini ukimshow
either ana
ina kosa shida yako.
Oh, ni kunasema like dema kifanya makosa.
Eh, hey, okay. Dema
anafanya makosa na kwa a person mwenye nitakwambia ina I accept what
he did.
Na kwa explain ya kwa I don't want you to feel something.
Ama
vitu
okay?
Zinakuwa I expect you to do the same
with me. The worst is like new what I'm called toxic.
Mimi nikikosea nitasema
sorry. Sitatrek. Na mimi sana umedo hivyo. Saa chata mii yocha minyere ni jibangi bro.
Wala hata hindi udu ufala.
I mean shai try yos, ini shai fanyere na relationship bro. Nimekuwa na some greatness bro. Wale mademi wa cheese bro. Nishai pata dema pa laptop yangu bro.
Oh my god.
Yo, hey mina umagadu mungu sipatange wale wa cheese yivo. Mina pata wa cheese
wa mdomo. Amina chati si mina kwa wa cheese wa mdomo. But kwa ngi cheese.
Ilimwambia leka kio hini kwa center copyright ngoma zake. Hebu sema na perform.
Bro, wacha kwambie. As an artist, most vulnerable thing, bro. Ni that hard drive. Ama just your comp. Kito nye tuiko na mangoma.
Ilimwambia hivyo.
Alifanya ista. Bro, sikufanya mangoma on my own laptop like for a whole month, bro.
Wee.
Ami alikuwa menitea, so bro. Nani dem.
Don't lie.
I'm going to touch. 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 atimjui tena amia simjui nawadi wewe
mimi
amjui bro emse akaniuliza hasa udem alikuja kitchen man tulikuwa na some drinks akaniuliza akafunga mlango akaniuliza
wow
yo mbona unajifanya nyewe ni kwa life bro
misi no where the danger is
simjui bro
no where the danger is
alafu ndio dem okay honestly she alikuwa dem too like nama sama ups and downs bro it was some crazy shit then tu alikaa mtu akaniambia tu like yo eh una ringa bana like udai story za mimi kwa like bro wewe kwanza wewe ndo maana sijatoa ngoma hadi saa hii bro mazeni ningekuwa nimetoa ngoma niko na show labda ningekuwa nime hit saa hii but bro stay story za bro dem alinipata nikiwa mavitu karudi tu like na sasa ndo tukaanza kuongea akachukua na kuna jo miss jingi ni pass tena na change pass kwa ndo ndo sasa nimechukua
eh alafu kama
watasikia
back
ode alichukua na kan block
akati on block
eh na kan text sasa mimi asubuhi napata wagwan hayo eh mimi nashangaa
nilikuwa nimekublock
I blocked you eh nashangaa zile ingi hizi messages bro
but mimi nikikublock I feel like utakuwa umenisumbua for real.
Eh mimi nilikuwa nimemblock. Eh mimi kwanza mimi nitasirika. Mimi hadi mimi nakuanga tu like mimi ni cheese.
Imagine you
have never blocked anyone.
Still okay.
You're very much
wrong. Nasema sasa. I can just not.
Unaweza kujisikia. Niko na pressed. Mimi kwa pressed mbaya. Like niko. Kinipo. Mimi lazima nifanye usikie the same way or even.
Imagine mtu akiniblock says this shit.
Acha na mambo. Mimi hata mimi msaki niblock sijani sana hata iende.
Personality.
Okay, mimi I'm
telling you that
it depends on any highly.
Okay, mimi acha nikwambie.
I mean whoever it is.
Haya my 2010 before you overblock me. 19 BC. Uko 19 ma 00 uko. You can't see someone. Now that person, hata tuko tunasee each other like seriously, hata tuko tumeanza kukua serious with each other. Tulikuwa somewhere, hata sitasema ni wapi juu. Somewhere tu. Binadamu kwenye kuna watu wengi kwa si club. So, so tulikuwa hapo, alafu dem akakama akamsalimia wajaonana in a long time. Alafu mimi sikuwa na mind. So walienda cho pamoja.
Ngoja. You don't mind like honestly I'm
si mind wakisalimiana.
Kusalimiana.
Jo alikam kwangu akanisalimia hi. He told me blah 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 you get the scene blah blah evo whatever. So nikale cool. Sawa.
Lakini la juu.
Tuka
show na shangoni na.
Zi nilikuwa like oh ni friend yako ni sawa. Niki tukapatana na friend yangu kwa hiyo setting tukienda na yeye. So akinipeleka like washroom. Napata wasi wawili wameshikana mkono. Wameshikana mkono, leko anacheka wakiwa amembebea bag. Nilimwambia please just give me my phone. Give me my phone and give me anything of mine you have. You have my class, give me. You have whatever. Nilikuwa sorry di kwenda home hiyo masaa unatoka jicho na friend. Na friend ati friend umempeleka choko ni ana miguu. Sasa anaweza na peke yake. Eh.
I'm going to go to the house.
Let's go home right now.
No,
we are poor, nini.
Who are we?
Tende kwa din kamambia. Acha tunaweza toka kwa setting, tunaweza. Najua club flani kwa hapa, tende kwa hiyo club. Na trust me, ubaya wangu ni, mimi nita make sure umesikia uchungu wenye nimesikia. Like, regardless of whether ni kadot or not.
Mimi nataka hiyo kufanya on that spot. Ndangoja.
Mimi
ngoja. Mimi ngoja uhili relationship alafu nikutwange nikupatane hivi na yeye. Niseme sawa. Leo ndio ndio si.
But mimi nitalipisha. Regardless of whether nimesikia vibaya kwa dot or not. Like nda make sure siku moja utaniona utakuwa like utataka. Basi unataka kuniongelesha ndakuwa like ah. Oh, ata let me call my boyfriend.
Yeah.
Na Tatina.
Let me call my boyfriend. Yeah, ex two more than
this.
Yeah.
This is your film.
Joel.
Mina na chuanga, na chuanga. Mina na chuanga.
Uzuri ni shamba
ya. Expect
your call.
Mina ngojanga tu hili simu. Nasema, wa, ndiyo hii. Na chukua, na ngoja tu nisikie. Hello.
Na
nasema, hello. Yeah. Uzuri ni kazi, mazoni. Yeah. alafu unacheza kangoma hivi ndio aje perform na mwambie eh unadeka anakwambia alafu una make sure kuna dema natoka kwa hiyo keja akiingia bro mimi kuna dema sheni cheza chafu bro na like rubbish
mimi na feel like msi akinifanyia kitu kama hiyo siwezi kana wewe. Like atina nafika ati alafu
and then you think later
there's a make sure like umesikia vibaya excess na like oh hata
mera squad na day shit mimi nilikuwa najua tu na day uchiki hiyo shit kwa na day kwenda zako waende zako kwa wewe simewesti
I think you got joined like a bad boy
azizi siko bad ilikuwa ale alifanya upozi mabisi 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 mabisi
mabisi mabisi
mambo yake tu mambo yake
mabisi
like me I'm saying what I'm thinking
but honestly
no me sikatai
unaweza sema ni toxic
on some level kuna
behaviors in me out of
10 zari mini ya 3 out of 10
is a lie.
Mini ya 3 out of 10. Mini mtoxic aje?
Ah, wewe si mtoxic.
I'm saying aje nakate.
Kama wewe ni friend yangu zia sikate. Kama wewe ni friend yangu mimi ni mtoxic aje?
Okay,
in rate out of 10.
In relation.
Nasema
like a solid 6.
Solid
6.
Kama five. Yeah,
like
umsiamini.
When like what you do to tell?
Mimi wacha ni mrate.
Ngoja umesema 6 yourself.
No. So acha.
Ngoja zii. Acha yourself. Yeah,
3 out of 10.
Unaweza mrate.
But with it tafanya hiyo stuff.
Umesema
mrate. Unaweza mrate as a friend like as a.
Ongea tu kweli.
Honestly speaking like she's the kindest kwa friend group yetu. Like yani kale kama lakini world yake ni ile. Ni ile like
Out of 10. Bans and bans.
Acha ni mpeju yangu, 7 out of 10.
Amini ya mpeju yako, ona serious.
Na wewe, na wewe.
Acha mimi ona serious note mbeju. Na mi si mtoxic.
Amini ya mpeju.
Mini mhealthy actually.
Mini, I can tell you.
Mi siwezi entertain toxic behavior na nigga.
Elanjo.
We fada. Ona serious note, mi najua. Mi na yetu kwa mwesu the same. Because vitu anafanyanga ni vitu zenye mimi naweza fanya.
Wanafunza
ndio.
Wewe unaona uko.
Like friend group.
Huyo uko saying a special time only 15 out of 10.
Like honestly, yeye ni a million.
Ah bro.
Yeye
ni. Wallahi mimi
sio. Usiye kusema tachamanzi.
Mimi nakwona. Zii, yeye uko some like bro. Mbona check, mbona?
Unaweza go through all that effort.
Zii, acha nikwambie, acha tena niambie mbona nilidu hivi. Because Odem, stumed date like for a month or two, alafu ananiambia, ati wameenda kukata, ati walikuwa na some crazy relationship na boy wake, na ex yake, saa kapata na boy wake wakiamu, oh ex yake, ato sumona mbada boy wake. So, ati wamekata, wasa wameokoa lady, ati uboy alichukua simu yake, ndo Odem wamfuate. Ati si Odem anaendea simu. Kwani unaendea na simu siku mbili?
Acha siku mbili.
Alafu na job yani, okay mimi upiga business wengi. So, wasa wananiambia tu tunaendea hapo tu hapa business plan for like.
Okay. Oh shit.
Niko like.
And
now? Alafu najua nikapigia nikiuliza dem. Nikiuliza dem mwenyewe ananiambia ako kwa kazi yake. Mimi niko like, fam. Uliendea simu kwa sababu akaniambia kwa kazi yake. Mimi niko like, okay. Sa bro, 1 hour later napigiwa na bishte yangu ananiambia yo. Kwani demu yako huko huko? Kwanza bishte yangu aliniuliza kwani uko kwezi saizi, anaambia zia ananiambia ati naona demu yako niko like haya. Ni huyu mse watatu napata. Mimi nikakata tu simu nikasema ni sawa. Mimi na demu tunacheza. Si sawa. Mimi hadi ni sko baya alikuwa amenibeba ufala cause the same nigga mwenye alikuwa ex yake alikuwa na days big big business juu ya nini. But bro, he'll
cross the line. I kind of cut
you,
so
I'm just getting
on
some crushes. Zee, so imagine, una imagine, them anakuja, unampigia, unamwambia, yo, kwani si ukuja, and anasema, sawa, acha nikuje. Anakuja, bro, mio, mi nakuanga msee, mi nitanusa, mi najua sent, bro. Mi najua, nikisha kwa demu yangu, najua sent yako. Bro, them are like,
oh, you're
cute.
This
is just some bookie shit.
But people do not come up on the story.
Okay,
but
at least
never good. But I'm
not going to be a bad one. I'm not going to be a bad
one. I'm not going to be a bad one. I'm not going to be a bad
one. I'm not
going to be a bad one. I'm not going to be a bad
one. Okay, guys, let me miss the point. So,
imagine.
Highlight yellow.
Them car will.
You
jing, you pose.
Highlight yellow.
When you pose it.
So
guys, today we've got Nataka Mpatan and Elanjam. Follow on all social media platforms. He's such a big artist.
Talented.
He's done amazing songs, especially Baby Girl, which is my favorite song. Let's now guys. Anyway, guys, to take a photo, ya kuhype nini, ama video.
Bado na benda. This is not a choose a yen.
Tufanya outro.
I told you this one. So just change the lens. Mama.
So tunadunda hapi.
Oh, okay.
Tunadunda hapi. I'm the king of flows, like ghost the skin on a scam of flower. Can you eat up? The stories I was a big one, a plan ya come mocha. Me shika, too much crumbs on me. Yo, with a Harvard driller, got no watch, and they already watching me. On a smiley baller.
Guys, subscribe, like, share,
comment. We appreciate your feedback. Go to our Grab and tell me what we should do next.
Yeah.
We really love the interaction you guys have been having with our videos and
for
everything.
Sure,
we really
sure,
love
sure.
it.
Yeah.
And we hope like we're getting better and better as the time moves by. Woo. And we really appreciate you guys.
Yeah.
Love you to the world and back.
Drop Mangyo Swahili, go stream Baby Girl on all platforms. It's a lounge. That's who's Skilly Woo, man. A madman. Yeah.
Ish.